Twari babiri mu nzu twenyine na nuwa gatatu waruhari sibyeka urwango twarimo mu nzu dufite umugambi wo gukora urukundo sinari nzi ko byamera gutyo mu gitondo cya kare cyane abyukanye umujinya nazi icyo nabaye tuwa boy mu mushake mu mupima ibimoji komete nyinshi z'imbera nkumiza uburozi ayiga mana yanjye wawuze kiza kuri njye kandi ukabuze n'ukuri nyamuneka we ndashaka kubona nangaye ibyo naruhiye babitwaye nyamuneka we ndashaka kumbyina ntanjyana subire ku ikari niyo navuye siba 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 ibyo wabonye tsimba tsimba simba simba ibyo wabonye siba 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 ibyo wabonye simba 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 ibyo wabonye siba amagambo menshi yuje umujinya mu gicuku cyuje umwijima umutima wanjye ubura ubusobanuro erega nanjye singe ngira madamu nkunda cyane agira umutima ukunda cyane ntawatwumva tubicamo amarira y'ifi ntiwayabona ndapo wandaheza fo umwanzi mubonesha imboni nabyukanye umujinya nazi icyo nabaye tiwa boy mu mushake mu mupima ibimoji komete nyinshi z'imbera nkumiza uburozi ayiga mana yanjye wawuze kiza kuri njye kandi ukabuze n'ukuri nyamuneka we ndashaka kubona nangaye ibyo naruhiye babitwaye nyamuneka we ndashaka kumbyina ntanjyana subire ku ikari niyo navuye siba 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 ibyo wabonye tsimba 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 ibyo wabonye siba 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 ibyo wabonye tsimba 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 ibyo wabonye siba